Miss Bar Records.
Ooh, yeah, yeah. My baby, my lady, my shorty. Tabasamu lake na pagawa, mtoto yani si gawa gawa. Hata wale wamechoka wananawa mikono, hakuna cha kupewa, pewa. Basi nipe tuongee, pale kwetu tukolee. Uje kwetu ni kushoma mapenzi, yani oye, oh yeah, yeah. Wanasema mtoto wa mama akishapenda, roho ishapenda.
Cause I wanna love you, at least I wanna do with you. We gonna be by two, two, yani me and you, you, no matter where we go. Baby, now you.
I know love is a taking my lovey dovey toto. Hata waseme bado mwana buranga ae. Mtoto indaye, mtoto kaumbika, yani vile topendaga. Shepu tompa tisa, bila kusita sita. Mtoto anataka picha, tumpe festi insta. Acha iwe maswali, lakini bado tumpenda sister. Anasema, ooh yeah.
Cause I wanna love you, at least I wanna do with you. We could be by two, two, yani me and you, you, no matter where we go. Baby, now you.
Washa na moto, yani kidoto, na mfuata hadi. Ooh yeah, I don't care what the people go say. Cause I wanna love you, this I wanna do with you. We gonna be by two, two, yani me and you, you, no matter where we go. Yeah.